Mokga wa Democratic Alliance o keteka International Day for Decent Work ka sekoboto se leng re se bohlokwa. Mesebetsi moo re busang. City of Cape Town moo re busang teng e na le the lowest unemployment rate ka hare ho di-metro dife dife ka hare ho naha. 76% ya batho be leng hore ba na le ba kgona ho fumana mesebetsi ka hare ho Cape Town ba sebetsa. Mme ka hara Western Cape e na le 79% ya population kaofela. Ho bohlokwa ke hore masepaleng o mong le o mong e leng hore re busa ho ona, ho na le bopaki bo e leng hore ba re bontsha hore maemo a moruo le mesebetsi a betere ho feta kae ka bokae. Breede Valley batho ba sebetsang ba 87.4%, ha e le ka hara Surulendamo ba 89.4%, Cape Agulhas teng ba 87.6%. Hona ho bontsha hore moo re sebetsang re sebetsa ka natla ho etsa bonnete ba hore batho ba baya papatafoleng. Mme tsatsing lena la International Day of Decent Work, re bopaki boteng ba re bontsha batho ba kgona ho beha papa tafoleng. Mme mokga Democratic Alliance wa busa o busetsa molemo wa maAfrika Borwa le ntshetsopele ya monoto.